ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heɗiɓe studio tamani oɗo sa yo sakiki moɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗoɗe yewde men zan de la presse e labba makko yo yo monsieur mbo wonani en to ɓoggui jande to nenno ñanden nogay ɗiɗi lewru mars 2012 ndu wonnode capitaine Amadou Aya Sanogo samminno laamu le murtere haɓɓitiɓe ɓe o kananke kiɗɗo ana e juuɗe selenga hannden ɗo batta hayfede machine binde ɓe kufinaji boyɗeji nogay goom majjuɓe ɓe omo donti du saria muɗum o wonno omo o e on wattu hoore mum woni ko procureur mawɗo cour d' appel o lomtina ko hoƴi se horti heedi sagantoɓe ɓe yimɓe mum mbara ɓe ka yo famande kedde heddiɓe hen ɓe kabaru demal 2017-2018 les région Sigasoka ana wondi e huncanede hoore les traitaire ngaji ujunere adanoɗi leydi ndi temedde joyyi e capanɗe nayyi ɗi kafu naati le laamu Sigaso o ko woodi hannden ko ana wondi e wallifeede nanno almatar mahamar touré holli jama o dewte ɗiɗi ɗe wallifi ndenno suudu dewte la saharienne faabi wo fab hono wallifogol ɗe dewte ɗiɗi ɗe liddodiral du les gaja tiji sera li feyi les femmes bindol yo ɗi goni sembe kabaruji ɓe jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani ñande nogay ɗiɗi lewru mars 2012 wonno nde Amadou Aya Sanogo wallino waylitinno laamu le murtere haɓɓitiɓe ɓe o kananke kiɗɗo ana selenga hannde e juuɗe kanko e sappo jeɗɗon woɓɓe woni ɓe hayfida suutude na wadde war hoore fa warde e anndande ɗum e ley ko soldatien waraɓe jiita ɓaddal ngal kankati hitande 2013 nde ɓe yimɓe muɗum machine binaɓe ka ana domti fa hannde fuɗtigol sere muɗum keɗɗan Oumaru Waygalo fa ɓeydoro ɗum faamu
ñalawma hannden o annda ka fuunde série Amadou Aya Sanogo fuɗɗata komo yiidno yimɓe e jeɗoɓe habaruji ɓe ko wi wattu joni o heppi o saraka faamo haala ko andi joni woni duuɓi nayyi omo udda le kaso holliti wiɗdu wala fof ko jiɓidirimo ɗiɗo golleji ñidduɗi kanko Amadou Aya Sanogo yimɓele sappo e jeɗɗon ɓe wondi kasen ɓe kay faamo wiyede ɓe gaɗi waro hoore ɓe cuuti yimɓele ɓe mbari ɗum en caggal ko yimɓele ɓe jiita caggal cuuɗi kati ɓe fuu ɓe jiya le luggere wotere ko yata yimɓele nogoyom kippoɓe kufunaji bulo bulaji ɗi ɓeɗo yimɓele dartino fa mbaylita Amadou Aya Sanogo gole capantati lewru avril hitande 2012 le lewru novembre ƴaɓɓinon ndu kanko yimɓele ɓe hayfidaɓe ɓe naɓanomo yesso saria caggal ko saria o bortina cile nayyi ko ɓe keƴƴiki wattu goɗɗo kasen avocat ngaɓe kuminiɓe kabaru no haqqeji mabɓe ɗin gorino ko litti wiɗana kaja tewuji ɓeɗo yimɓele ƴewte ko heɓa banggal yimɓele sarotoɓɓe ɓe ko litti wiide nokku gonɗo mairie ɗo bamako ɗo ana wondi e ƴewtade tewuji ɓeɗo yimɓele ɗum fuɗɗi ila yontere ƴaɓɓinon
nde nde o kananki kiɗɗo donti sere muɗum hono bantinaɗo le lewru novembre ƴaɓɓini ndu yo ndenɗo hoore woni ko procureur mawɗo bama ko lomtina ngol lomtindigol noon hono dimbali hakkillaji sagantoɓe Amadou Aya Sanogo ɓe kañum eɓe o hayfidaɓe fu e wi mabɓe noon wala fuu ko ɗum waylititta e le dabareji saria ka kanko maître Cheikh Oumar Konare gonɗo e dendangal avocat e Amadou Aya Sanogo wonko haalde seegu gaji go keɗɗana ko Ousmane Niali Bouly faccitani en
juge o wonko bonnata e juge gongol ana wawi dañi ko ɗum waɗi ka hatta fa saria ka waɗire no hanniri arande ɗum wawi jiiɓade seeɗa saabi ko juge kesa ɓantiɗereji ɗi on fuu oɗo andi golle laamu yo golle jokkitowo jaltuɗo fuu goɗɗo waran jokkina golleji puɗɗanoɗi kolloɓe suudi saria ɓe fuu ana andini no kabaruji ɗi fuu gori fay goto dulla hen e mabɓe mbiɗa miila anino waɗede procureur bamako o fardu makko nomede yaade kay omo andini ɗum fuu eɗin wawi taɗude seeɗa ka hatta saria ka ka watte talki ɗi fuu ana e juuɗe mabɓe ko heddi fuu yo daare tan no ɗum waɗi
des mesures d'instruction à superviser.
ko horsi se hoƴi heedi hono sagantoɓe ɓe yimɓe mum machine binaɓe ka yono yawdugol golle famande kedde heddiɓe hen ɓe ɓe kolliti hono procureur kesa o du muncoto fa famana ko tonga ko kanko maître moctar mari ko goto e avocat en ɓe yimɓe mumen keddi hen ɓe wonko haaldi hammadoune mayga keɗɗana ko mamadou sama seku faccitani en
so noon ɗum dawrira basi foof ɗum walanaka saabi ɗum haɗata golleji ɗi jokkitede yo dun wajibi e procureur kesa o jokkitade ɗi jokka en hewɓe ana toon laati dan keddiɓe toon banggue goɗɗo ɗum avocat en gonto suudu saria toon ɓe foof no mbawi faabade procureur kesso o banggal muɗum komin ɓuuri foof huncande hoore yo horgol yamiragol ngol so ningol heeɓi lawol ko heddigo tiɗata torra foof mi yiyali e ndeɗo wayltere caɗele foof wala noon hakkunde am e procureur kiɗɗo malamine Coulibaly o min jaadi to Sigaso toon min denti dun yeddude kala dellaji ɗi avocat en hayfaɓeɓe jaltini noon kabaru saria yo fi adnaru ndu noon hewti saria leydi malindi gollirte ndenno kala mo laati procureur lontiɗo malamin yidiraga fi naturalika yama kabar mudun tada sedem bangal famu mo kanko professeur keso o hasindini
kala ko jidon fa bitade pode fa do be malame facebook na twitter do studio tamani kabar demal hitande 2017 yade 2018 le region sigaso an wonde hunchanede hore le docal traiteur ngaji ujunere adanaadi leedi ndi temer joy chapanede kafu nati le region sigaso golide daraninde demal region o holiti hono sago ka hebama an buri du toniji ujinaji temdere chapande joy mangoro fawade e toniji ujinaji temdere nay pompiter fawade ujinaji temene nay toniji du nengu kebaadi region ono mursarama toniji ujinaji mangoro nabetengo du leledi france kanko sibiri sanago hore jo gollide demal sigaso wonko haade imrana kilu mayga nela le studio tamani ton kedoden ko Ousmane Niali Bouli faccitanen
cette année n'y a pas eu trop de difficultés
itande hikande tit allaaji ngada e sanne sabe iwonde taada e warde nenno kambo ana fudda to budde golleji ana pudde wala do fudda heba iwonde hedde amen do tracteur ngaji du ngaddama fa heewi kokka himbe remobe heewbe gombe le nuk amen o kebi tracteur ngaji fa demal mu en yafa sabe umma daraaji kuminibe dum kanye tracteur ngaji di dungu hikko o mere wa wiide gassi e region sikaso min dokama tracteur ngaji ko yaata temere joy e chapande nay min kebi ton ngaji mangoro ujinaji temedere e chapande joy hikka pomme de terre ton ngaji ko heba ana ya ujinaji temedere nay ne ngujido ko heba ana ya ujinaji temedere nay o sikaso do
USAID du le gollidinde e walde mali darani ne rende e bamtare galle ana kumadi fa kala heba honon ndiyam cenidam akotab leki cenoy ndiyam dan hollama handen bamako do de yambere ana e le golleji nyalande adna hesenande ndiyam cenidan horebe de do bale didi micintini jama o no kani wadde fa feude e jogal hono jogal lobbo ndiyam cenidan dum woni patidam bonne kanko musambo horejo walde mali de do wonko halde umar waygalo keddana ko fatuma bari facita
l'objectif principal imande mun arande yo wadde yimbele be e haybude ndiyam sa en dari ndiyam woni ngurdam haybude dam yo haybude adnaaru fu ndenno miden jidi yimbele ngattana hakkille kabaru ndiyam dam fa haybire fa gasa en angire no handiri feese en dari kitale bettide de kabaru waltir wakkati ana hani ko ndiyam dam haybene walde garowo nafa podde akatablio labinde ndiyam sa dari kabaru ndiyam ceni dam dam ko buri fewde e jamare nde hebata ndiyam
en l'eau potable
de ko wodi handen ko ana wondi e walli fede tan sikke wala faamu beedoto le aduna nenno almatar mahamar toure malinke balli fiido dewte didi holli jama o de do dewte didi handen do nenno kanko le dewtere arandere nde yo do jilli hakkunde hono francinke debbo goto mo duubi chapande joy e jeegon kanyi e suka jokkole mali mo duubi noga e nay set photo nenno didi berde du yo hijjore hitande 2015 nde do ko buri hono ujinaaji didi teme taton keddi hen set photo yo suudu dewto hono la saharien walli fagon de dewte didi gondudu du e liddondirede le hono gajaatiji faamu ande bindol nenno kanko almatar mahamar toure o balli fiido de do dewte didi wonko haddi mamad baba kunta keddan ko mumudi sandebu faccitani
dunyo tariki komin jati yi dum jabbiki hakkune sordas debbo leydi france e badirado an dubi debbo o yo chapande joy e jeego wonno ko badi an yo nogay e nay wonno abidjan ben jidi so ben jiddondiri golle ko debbo o wondi noton tilike o mo yelino cote de france e badi an ka on heba visa ndeno ben gardido ko ben riko mi e debbo o min gajidi mi indiri mo fatumata min kabbi deggal mabbe mi siide kambar mu tariki o anado jilli be jiddo ndiri taffo ko mi la kanu fadde bo o latiki alsilami be keddidi biddo gorko teggal mu mi yehi hijore de kasara mina wadi nonde ko ceedi mi dum jellimi sifanade dum yimbe sabe dum yu gon
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden sukabe jeegon nyohobe ngalluri tumbutunde rewbe jeegon an e mabbe ana gondi ila kenye e jande ekitade tupiniri finatawa batten mudon yo hokkude e rendo hono tawangal kadule meden bamtare je suis contact iti almusada jande badde noga e gu yimbe jogibe kabarde ciuti mobile ONG Luxembourg Development Kenya noga e go lewru mars yaso damal mairie bara le cercle ansongo yo yimbe jeddon wardube moto yi tati ngadi o do golle le on do nyaloma du hono mobel pdg golle de tilemsi du soutama forgo le cercle gao yo yimbe tato ngadi o do golle be jaadi du ko wonnobe le magel fu jogino ko rewbe segu pamminama no jogalaji kandi hono garede dum du be tebe do temedero rewbe yiddiube hono cercle jeddi or kadi do hono sariaji nations unique kenadi du debbe deere kany e denagu o golle wadi le hono nyalande ne oni fam kany minisma darudi o do batu faabi ka hawrinde hono hewbe andande du anne golleji mudun ardin teedi fa beedan hono gurdan mosala hono daranade fa itta hono rafi ndiyam ana wonda yoro soto le cercle sigaso sato ngaji didi kebi kaako hono pano nange yo wadde hono fa jogol ndiyam cenida hebe miloji sappo e jogondu ngada e majjuni di kaaki pawon hono moteur pompo ndiyam sato ngaji dido didi yo da kaddu de nedo yewtere kedde hedade fa yewtere ma ana yeso gen tawde jango